muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwe nyishutse zacu mwongeye kwirirwa ni Thomas Kamirindi ubasuhuza nanone kandi imbaha n'ikaze muri aya makuru yo muri uyu mwanya. Radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Nyuma y'imyaka irenga 60, umubirigikazi witwa Hélène Evelyne Schmidt yagarutse mu Rwanda ahura n'umuryango we bari baratanye, bahuye rero bwa mbere I Kigali.
C'est difficile de savoir que ce rêve de si longtemps se réalise. Je me demande si c'est vrai ou si je suis en train encore de rêver. Mais bon, je suis très contente.
Hélène Schmidt ati biragoye gusobanura ukuntu izi nzozi zari zimaze igihe kirekire none zikaba zigeze aho ziba impamo. Ati ndanezerewe cyane. Muri territoire ya Masisi, Rucuru na Beni, abaturage barahunga ingo zabo kubera intambara. Naho muri Afrika y'Epfo, umuntu wari ufite imbunda yishe abandi 8 bari mu birori. Nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, muri Afrika y'Epfo umuntu wari witwaje imbunda yishe abandi bantu 8 yabasanze mu birori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko ya mugenzi wabo. Oriane Itangishaka araduhi inkuru.
Ubwo bwicanyi bwakorewe mu gisagara cha Gebera cyahoze citwa Port Elizabeth bwahitanye abantu 8 barimo uwariko arahimbaza imyaka yiwe y'amavuko. Kuno munsi wa mbere igipolisi cyatangaje ko abantu batazwi bishe barashe abo bantu bose, bongera bakomeretsa abandi bantu 3. Abo nabo amagara yabo ntiyifashe neza. Icyatumye bakora ubwo bwicanyi ntikiramenyekana. Umukuru w'igipolisi mu ntara y'ubuseruko ya Cape, Nomteteli Mene, yiyamirije ubwo bwicanyi avuga ko bwerekana ukudasonera ubuzima bwa kiremwa muntu. Igipolisi kimenyesha ko amatohoza yatanguye kandi ko kiriko kirahiga abo bagizi ba nabi. Ico gitero cabaye ku mugoroba weje ku munsi wa Mungu mu rugo rw'uwo yariko ahimbaza umunsi mukuru w'amavuko, igihe abantu babiri batazwi batangura kurasa abashitsi biwe.
Ubwicanyi no muri Pakistani, umwiyahuzi yiturikije n'igisasu mu musigiti wari wuzuye abantu barimo basenga mu mujyi wa Peshawar mu majyaruguru y'igihugu, yahitanye abantu 32. Eugene Mukankusi yaduteguriye inkuru.
Nicyo gitero giheruka kwibasira polisi muri uwo mujyi uherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu, ahagikorera abarwanyi ba Kiyisilamu. Abategetsi bo ku bitaro bavuze ko abantu byibura 147 bakomeretse kandi abenshi bamerewe nabi. Minisitiri w'intebe Shehbaz Sharif yakise igitero cy'ubwiyahuzi. Mu musigiti hari abantu byibura 260 nk'uko umuyobozi muri polisi Sikandari Kane yabivuze. Ntawigambye icyo gitero cyambukiranyije umusigiti mu gihe cy'amasengesho, bigatuma urukuta rugwa ku barimo gusenga. Iyo nzu iri imbere mu gipangu gikomeye kirimo n'icyicaro gikuru cy'ingabo za polisi y'intara na departement ishinzwe kurwanya iterabwoba. Minisitiri w'ingabo Kawaja Asif yabwiye televiziyo Jio ati: "Turimo kumva ko umwiyahuzi yari yicaye ku murongo w'imbere. Video zaturutse muri televiziyo ya guverinoma zerekanye polisi n'abaturage bagerageza gukura mu bisigazwa by'inzu abo byaguyeho, banatwara ku bitugu abakomeretse. Umujyi wa Peshawar uherereye hafi y'umupaka w'igihugu cya Afghanistan kandi ukunze kwibasirwa n'imitwe y'abarwanyi harimo abatalibani bo muri Pakistan. Umutwe uzwi nka Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP ushaka guhirika guverinoma ukayisimbuza ubuyobozi bwawo bwite ugendera ku matwara ya Kiyisilamu. TTP yongera ibitero byayo kuva ihagaritse ayiswa amasezerano y'amahoro mu mwaka ushize na guverinoma ya Pakistan, bari bayafashijwemo n'abatalibani bo muri Afghanistan."
Radio Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu burasirazuba bwo hagati, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yatangiye uruzinduko rw'iminsi 3. Uyu munsi arasura Israeli na Palestina mu gice cyitwa Cisjordania. Mukankusi arakomeza no kuri inkuru.
Minisitiri Blinken yatangiye uyu munsi hagirana ibiganiro I Cairo na Perezida Abdel Fattah el-Sisi na mugenzi wa Misiri Sameh Shukri. Mu ruzinduko rwe I Yeruzalemu mu biganiro na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, Blinken azasubiramo ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye bijyanye n'umutekano, kandi ashimangire ko Washington ishyigikiye igisubizo cyumvikanyweho na leta ebyiri. ubundi abayobozi ba Amerika bemeza ko ibiganiro by'amahoro by'igihe kirekire bitari iby'ibihe bya vuba. Urugomo rwaguyemo abantu mu minsi ishize rwongereye ubwoba ko ibintu bishobora kuzarushaho gufata intera. Umugabo w'umunyepalestine wari ufite imbunda yishe abantu barindwi mu gitero cyabereye hanze y'urusengero kwa gatanu i Yerusalemu. Nicyo gitero gikomeye cyagabwe ku banyepalestine mu karere ka Yerusalemu kuva mu mwaka wa 2008. Cyaje gikurikiye umukwabu wa Israeli waguyemo abantu mu mujyi wa Jenin mu ntara yigaruriwe ya Cisjordania kwa kane. Nicyo gitero cyaguyemo abantu benshi mu myaka myinshi ishize. Minisitiri Blinken azajya ni Ramara kubonana n'umuyobozi w'abanyepalestine Mahmoud Abbas n'abandi bayobozi muri Palestina n'abagize sosiyete sivile.
Oriane Tangishaka na Eugene Mukankusi, murakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Nyuma y'imyaka 62 avanywe mu Rwanda yambuwe umubyeyi we, umubirigikazi Hélène Evelyne Schmidt yageze i Kigali mu cyumweru gishize aje gusura umuryango we. N'umwe mu bana bavutse mu gihe cya gikoroni, hanyuma babyara bavuka ku bazungu n'abanyarwandakazi. Ababyeyi babo b'abazungu babambura ba nyina babajyana i Burayi babashyira mu bigo by'imfubyi, ntibamenye rero bene wabo basigaye mu Rwanda. Hashize imyaka 50 yose Hélène Evelyne Schmidt ashakisha umuryango we wo kwa nyina umubyara, abifashijwemo n'ikiganiro Agasaro Kaburaga cya Radio Ijwi rya Amerika barahuye. Ni inkuru ya Jean Baptiste Micomyiza uri i Kigali.
Ni ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe mu masaha 12 za mu gitondo, ubwo Hélène Evelyne Schmidt yaririmbirwaga n'itsinda ry'abana bavutse ku babyeyi badahuje uruhu, aba bakaba bazwi ku izina ry'abametisi. Evelyne nawe ni umwe muri aba, ariko akaba afite umwihariko. Ari mu bana bavutse ku bagabo b'ababirigi mu gihe cy'ubukoroni n'abagore b'abanyarwanda, maze aba bana bakarererwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye imiryango yabo, haba kwa se cyangwa kwa nyina. Evelyne w'imyaka 70 n'umwe y'amavuko, Radio Ijwi rya Amerika yabashije kumuhuza n'umuryango we wo mu Rwanda kwa nyina ku nshuro ya mbere mu buzima bwe. Evelyne ati, byandenze, ndumva wagira ngo ndimo kurota.
C'est difficile de savoir que ce rêve de si longtemps se réalise. Je me demande si c'est vrai ou si je suis en train encore de rêver. Mais bon, je suis très contente.
Evelyne, ibi byishimo byo kubona umuryango we bikamurenga bifite isoko. Ubwo yajyanwaga mu Bubiligi avuga ko yagezeyo mu bitabo bya polisi akandikishwa nk'umwana watoraguwe yaratawe n'ababyeyi, nyamara se yari umutegetsi uzwi. Mariana Faustina Karangwa ni murumuna wa Evelyne, bahuje nyina bakagira base batandukanye. Kwakira Evelyne avuga ko byamuteye amarira y'ibyishimo.
Bavuye mu ndege amanutse hariya kibanza cy'indege twaramukanyije amarira ndarira kubera ibyishimo, numva n'amaraso yanjye umubiri wose arimo nko kugenda kugira gutya gusa genda kubera ko nishimye. Nishimye cyane, amaraso yanjye akajya nkatabura mbese.
Ubwo Evelyne yarangishaga umuryango we mu kiganiro cya Radio Ijwi rya Amerika Agasaro Kaburaga, Gakwerere Manzi Claude uzi umuryango wa Evelyne niwe wahise ahamagara Mariana amubwira ko umwana yumvise ko nyina yabyaranye n'umuzungu arangisha umuryango we. Kuri Gakwerere, kuba guhuza Evelyne n'umuryango we Radio Ijwi rya Amerika yabishoboye ni igikorwa cy'indashyikirwa.
Nshimiye cyane, ndashimira cyane Ijwi rya Amerika kuko igikorwa yakoze ni igikorwa navuga cy'indashyikirwa, kugira ngo ihuze abantu bamaze imyaka irenga 50 bataziranye ariko ikabahuza. Nkaba nshimira cyane cyane Ijwi rya Amerika, mbese nta kuntu nabona nayishimira, iragahoraho tu ihuza imiryango.
abamitisi mu bihugu bitandukanye bya Afrika hari abatazi imiryango kuko baba bayihishwe, ariko hari n'ababyarwa n'abagabo b'abazungu, abo bagabo imiryango yabo ikanena abo bana ntibamenye iyo miryango. Benaba Jacques Albert wo muri Association Métisse du Monde avuga ko ari benshi
nk'abamitisi. Ndavuga mu izina ry'abamitisi, twishimye cyane guhera igihe twumvishe iyo nkuru ko yabonye umuryango. Twarishimye cyane, duha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje, nanone turongera turishima, turabyina, turamuhobera, turaseka. Ni rwa rukundo, ni urukundo abamitisi dukundana. Verine we yabonye umuryango, ariko hari n'abandi. Ni ikibazo kiri ku bantu benshi, kiri ku bametisi benshi.
Imiryango y'abametisi mu Rwanda ivuga ko abafite ibibazo byo kutitabwaho na base b'abazungu, abigaragaje babarizwa hagati y'ijana na 200. Mu minsi ishize iyi miryango yakiraga cyane abavuka kuri base b'abanyaburayi, ariko ubu bari kwakira n'abavuka ku bagabo b'abanyaziya nk'Ubushinwa n'Ubuhinde bagenda biyongera. Jean Baptiste Micho Myiza, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Thank you, thank you.
Thank you, Voice of America.
Yes, thank you
thank very much. Nawe Jean Baptiste Micho Myiza, urakoze kuri iyo nkuru. Noneho tujye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri teritwari za Masisi, Rucuru na Beni, abaturage barahunga ingo zabo kubera imirwano yakajije umurego. Jean Bosco Sebishimbo ni depite uhagarariye intara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba na minisitiri w'umutekano ariko ari muri konje kubera ko ubutegetsi bweguriwe igisirikare. Aratabariza rero aba baturage. Ibindi kuri iyi nkuru na Venuste Nshimiyimana.
Ndashaka kubabwira ko inkambi ni nyinshi hano, ni ngari cyane hano hafi y'umujyi wa Goma. Izo ni inkambi z'abaturage bacu bavuye muri Rucuru. Ejo bundi abaturage bavuye muri Gicanga benshi cyane, benshi cyane. Ndashaka kubabwira ko ubu ngubu bakambitse benshi hariya hitwa Imweso, kandi kugeza ubu ngubu akaba ntacyo bari babona cy'abantu babagoboka bati babashe kugira icyo babaha. Rero abo baturage bakaba bari mu kangaratete, n'abandi bashwiragiye hirya no hino baja za Muheto, abandi baja za Rushebere, abandi baja za Rubaya, n'abandi baja hirya no hino.
None bwana depute, bose hamwe abaturage bamaze guhunga imirwano kuva Gicanga yafatwa barangana iki?
Kuva Gicanga yafatwa nwenda umubare kugira ngo kubwira umubare nyakuri birangora, kuko kugeza ubu ngubu nta mashyirahamwe yari yashobora kubagoboka ngo arababarura, cyangwa se inzego za leta zaba zikora neza mu akariya gace ngo zibashe kubabarura. Urabizi ko ubu ngubu icyo bagifite, mbese abaturage benshi bafite icyoba, ndetse n'abo bayobozi bagombye wenda kubarura abo baturage bose bakaba bafite icyoba. Rero mu buryo bwimbitse tukaba tutari twamenya imibare nyakuri y'abaturage bari hariya Impeso, ngo tumenye abaturage baba bari hariya za Muheto, za Gahira, abandi bagiye bakagana za Gahanga. Ni ukuvuga ko abaturage bashwiragiye, kandi kugeza ubu ngubu kugira ngo babone icyo barya, babone aho bakwihisha kugira ngo imvura ze kubanyagira, ibyo byose ni amakuba yagwiriye abo baturage.
None se niba abategetsi bafite ubwoba bwo kumenya umubare wabo bahunga, ayo mashyirahamwe asanzwe atabara bari mu kaga yo ari hehe?
Reka nkubwire ko ntabwo ari ubwoba bwo kuvuga ngo kubarura abantu. Urabizi Gicanga na Mweso ariho abaturage bahungiye. Gicanga na Mweso ntabwo ari kure. Rero ubwo buyobozi nabwo bukaba buvuga bati ese izi mpunzi zigeza ngaha ni igiki kiduhamiriza ko natwe tutari buhunge? Mbese ugasanga ko buri wese arimo ashaka iyo yagana akaba arizo mpamvu ndi mu mvuga ati ntabwo barashobora kubabarura ndetse nayo mashirahamwe yagombye kubagoboka ukabuzi ko imirwano yafunze umuhanda yabashije gufunga umuhanda uva Sake cyangwa suva Goma Sake Gicanga Mweso ubu ngubu rero abo baturage bakaba bari mu kangaratete gakomeye cyane twatangiye gukomanga hirya no hino kuba kuri ayo mashyirahamwe ashinzwe kureba ingorane z'impunzi ariko turushaho no gukangurira Kinshasa Kinshasa murabizi Kinshasa duhora tubivuga iyo inzego za leta zifata bije y'igihugu cyangwa se amafaranga atunga igihugu 75% ku ijana byose bikaririrwa Kinshasa no kuvuga nayo namakuba yandi yaje kwiyongera kuri iki gihugu rero nabo tukaba turi kubakangurira kugira ati ese ni giki cyakorwa kugira ngo babashe kugoboka abaturage bacu bari mu kangaratete muri ibi bihe bimeze nabi.
Depute Jean Bosco Sebishimbo w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kaba na ministre ushinzwe umutekano muri leta Kivu y'Amajyaruguru ndagushimiye cyane kuba aka kanyu haye ijwi rya Amerika utabariza abo baturage.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda imburagihe gikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Bahura n'ibibazo bitandukanye mu miryango bavukamo no muri sosiyete muri rusange. Ariko hari abagira neza babafata mu mugongo. Urugero ni Padiri Théophile Hakizimana. Abafasha binyuze mu mushinga witwa Berwa Kinunu yabiganiriyeho na mugenzi wacu Eugene Mukankusi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Padiri Hakizimana ashinzwe urubyiruko muri paruwasi ya Kinunu ni mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza diocese katolika ya Nyundo ni mu ntara y'uburengerazuba. Padiri Hakizimana aratangira tubwira uko igitekerezo cyo gufasha abana batewe inda cyamujemo.
Nyuma yo kubona urubyiruko ruhagaze hano iwacu mu Rwanda by'umwihariko aho ndi hano i Kinunu mu karere ka Rutsiro ngatagiri ishinzwe urubyiruko muri paruwasi nakunze kenshi kujya nkunda guhamagaza urubyiruko ngo ruzane kuri paruwasi tuganire ku bijyanye n'ubutumwa bwa Kiliziya ariko ndabona ubwitabire bugenda buba bukeya. Nyuma yaho nibwo naje kugenda numva abantu bambwira yuko byari abajene benshi cyane batakiva mu nzu iwabo bitewe n'ipfunwe bafite kubera ibyababayeho kuko benshi baragera ko bagiye baterwa inda zitateganyijwe yamara kubyara bikabatera ipfunwe bakaba bicaye mu rugo batwitseho n'ubwo badashaka kuvayo. Ubwo rero nyuma yo kubona ubwo bwitabire bucya bw'urubyiruko nibwo nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana bari mu rugo abo bana bafite ipfunwe umuntu yakora iki kugira ngo babashe gusohoka mu rugo. Natangiye nahamagara hano kuri paruwasi itangazo mu kiliziya ku cyumweru nk'uko bisanzwe bamagaza abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira ngo baze kuri paruwasi tuganire. Birumvikana rero iyo paruwasi batanga itangazo imyumvire iracyari hasi kuri kiliziya baba bazi ko buriya hari imfashanyo zikomeye cyane bagiye guhabwa. Byarabyumvise rero cyane bahita baza ari benshi cyane uburyo muri iyo minsi na bariya abana bagera muri 320 baje kuri paruwasi baje bazi ko ari imfashanyo bagiye gufata ariko ubundi kwari kugira ngo tuganirire hamwe turebe icyo twakora turebe uko basohoka mu rugo turebe ukuntu bakira ibyo tumwe. Dore ko abana bazaga kenshi basa nabi urumva y'umwana mu Rwanda cyangwa se mu mico y'iwacu umwana atewe inda aba ari igitsuro ku muryango akenshi rero usanga umuryango utabyakira ahubwo rimwe na rimwe ushobora kumufata nabi bakamuheza bakamubuza kujya aho abandi bari kuko abo bagomba yabateye ipfunwe.
Ye wari umaze kuvuga uti abana baje bazi ko bagiye gufashwa baza ari benshi banabyihutiye rwose ariko ndatekereza ko uburyo bafashijwe burenze ndubwo banatekerezaga noneho nagira ngo tubwire muri make uko mubafasha mu byiciro bitandukanye, hanyuma turaza gukomeza ikiganiro cyose tugenda ndatureba uburyo ubwabwo uko bwihariye.
Nguko nabivuze bamaze kuza tumaze kubahuriza hamwe, twagiye tuganira, twagiranye urugendo rurerure nza no gukora fike mu rurimi rw'Igifaransa bavugaho, noneho tuza gutekereza icyo twabakorera nyuma yo kumva ibitekerezo byabo. Benshi baganishaga ku kuba bifuza gusubira mu mashuri ariko bakagaragaza ikibazo cy'ubukene, ariko benshi nanone bahuriza ku kwiga umwuga, ku buryo ubu twese tubafasha tubigisha kwiga umwuga w'ubudozi, tukabafasha mu biganiro by'isanamitima, tukanabashakira n'abantu babafasha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibyo tubafashamo kugeza uyu munsi, ariko tukaba tubifuze ko twabafasha no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo babashe kugira ubuvugizi, kuko abenshi usanga babatinda baragiye babihakana.
Yego.
Na familia nsanganyamatsiko nsanganyari cyo wenda nshobora kuvuga.
Yego.
Yukure urubyiruko rw'iki gihe ntabwo byoroshye. Abana wenda bari guterwa inda rimwe na rimwe nabo ubwabo bishoye muri ibyo bikorwa bitari byiza, ariko ngasanga n'ubundi si ababyeyi tubifitemo uruhare nk'ababyeyi, ku buryo rimwe na rimwe hari ibyo twebwe nka leta cyangwa se leta ishyiraho kavuga ngo wenda turengere ubuzima bw'abana, nayo ivuga iri kwishyiranyura, kuko niba ufashe umwana ukavuga ngo ajye yigenzura atahe iryo joro agende muti, usanga muri iyi minsi mu Rwanda abakobwa benshi bakora mu tubari ni babandi baba batagejeje mu myaka 19-20, kandi akenshi abo bana baba n'ubundi ari abana bakabaye bakirirwa iwabo. Ibyo byose rero bikongera izanda n'ubundi zitateguwe. Ikindi n'ibindi ni imbuga nkoranyambaga z'iki gihe, iyo ujyawe na kuri za Twitter, za Instagram, ugasanga ziri kwamamaza cyane ibintu by'ubusambanyi, ku buryo ibintu byose bigenda bigakurura abana kujya mu busambanyi. Natanga inama rero y'uko leta yakora ku buryo zino mbuga nkoranyambaga bashyiraho management yazo, kugira ngo za rubyiruko b'abana batoya batazakudezinga cyane uko byakabaye bikwiye. Ibihano bikarishwe ku bantu bakora ibyo bintu, niba abana bafatiwe muri icyo bintu bihano umuntu mukuru gusa. Ishyireho ingamba ivuga uti umwana azajya ufatirwa muri ibi bikorwa azajya hano.
Mu kanya Padiri, twavugaga uburyo abana bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu mushinga kugira ngo baze babagana, hanyuma babonye batahawe imfashanyo yenda bari biteze y'ibintu, ndibaza ko ari ibintu babaga bakeneye kugira ngo bafashe n'abana babo, mubabwiye ko ari isanamitima, ari uburyo bwo kuganira nabo, babyakiriye gute?
Birumvikana ntabwo babyakiriye neza cyane, kuko ngo umunsi wa mbere nyine tutangira ibiganiro baje benshi dukora n'urutonde turabandika, bwa kabiri nabwo baritabira, ariko ubwa gatatu tugiye kubabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo tuganirire hamwe turebe uburyo twabafasha kongera kugaruka mu buzima bwiza, cyane cyane ko babafitina bagiye bacika intege ku buryo bwo ku nshuro ya kane baje ari bakeya cyane, kuko bari biteze ibintu kumva ukaraza ukamuha ibintu byo guha umwana we ibimufasha nyine kugira ngo abashe kubaho, amafaranga n'ibindi. Birumvikana tubabwira yuko ari ibiganiro, ntabwo babyakiriye neza cyane.
Mufite n'abana aho ngaho bakirimo kwiga, hari abarangije bahugurwa mu gihe kingana iki? Mwavugaga nko kwigisha umuntu kudoda, ese bose baba babifitiye ubushobozi? Bamara igihe kingana iki bahugurwa?
Bo, mwari muvuze ikibazo cy'ubushobozi. Abana kugira ngo ujye kudoda ugomba kuzi gusoma no kwandika no kubara. Birumvikana iyo tubahamagaye ngo baze kwiyandikisha abo nibo dufata, kugeza ubu abatabizi ntabwo baragira ayo mahirwe yo kuba bakiga, ariko muri iyi minsi twatangije gahunda yo kubigisha nabo gusoma no kwandika. Tubigisha ubudozi bw'ibanze bumara amezi atandatu, ariko iyo tubonye ubushobozi ntabwo nyuma y'amezi atandatu duhita tubasezerera, ahubwo tunareba niba koko hari icyo bamaze kumenya, ku buryo hari n'igihe tuzamuka tukageza ku mezi 9 nibura umwana agataha tuvuga ati nibura ubumenyi bw'ibanze mu budozi arabufite, wenda nagera mu kazi ibintu azagenda bimenya.
Yego. Serafina, wowe nko ku giti cyawe tuvuge urebye aho wari uri mbere yo kujya muri uwo kwakirwa muri uwo mushinga guhugurwa, urebye usanga intambwe umaze gutera imeze gute?
Intambwe maze gutera irashimishije ku ruhande rwanjye ndetse n'umuryango mugari nyarwanda, kubera ko ubu ngubu tuvugana hari icyo nakimaye kandi hari icyo namarira n'abandi. Ntaraujyamo rero numvaga ko hari umuntu nk'abandi nkahora nigunga, ariko aho nawugereyemo narasabanye n'abandi. None mama n'ikije cyari cyaramvuyemo cyo njya kungarukamo. Ubu ngubu ndi mu nama nkuru y'igihugu y'abagore, sinzi niba mwiza abaturage mu mudugudu ntuyemo. Icyo ni intambwe ya mbere nyamukuru yamare ko naratinyutse nyoboka ibikorwa bya leta njya mu nama nitabira imiganda kandi haragiramo sinabyitabiraga.
Padiri Teofile, abana baje babagana icyo gihe muganira sengera ngo mumene ibanga, ariko ahanini bari bafite ibihe bibazo.
Bo ibibazo bari bafite ibibazo by'ihungabana, ibibazo by'ihungabana kandi kuko birumvikana, bumva mukobwa wagize gutya agaterwa inda wayimuteye akamwihakana, umuryango nawe kujya umuryango avukamo kumwakira bikabananira, akabaho muri uko gutukwa no gutotezwa. Wumvaga yuko ari abana basa n'abahahamutse babayeho mu ihungabana rikomeye cyane, n'uburyo bagaragaraga no mu maso yaragaragaraga yuko bafite ibibazo bikomeye, cyane cyane icyo banagaragazaga cyabaga ari ikibazo gishingiye ku bukene. Turabizi umwana umuntu umubyeyi hari ibintu byinshi akenera kuba rero atabibona akagerekwaho n'ayo magambo mababwirwa agira ihungabana rigakubitana n'ubukene, ukabona ko yahindutse atameze neza.
Serafina, wowe nk'umwana wahuye n'ibibazo, ni iki wumva wasaba nk'ababyeyi cyangwa se imiryango mu bijyanye no gufata umwana watewe inda wagize ibyago agaterwa inda, niko nanabivuga kuko ntabwo ababishaka?
Uvuze ko ari ibyago ntabwo waba uteye ibuye, kuko ni ibintu biyonza bibiriye umwana kandi kubyakira biragora. Inama rero nagira umuryango ufite uwo mwana cyangwa se ababyeyi bamurera, icya mbere ni ukugira ngo bamwakire kandi bamuhumurize, kuko iyo umwana amaze gutwara inda kugira ngo ababyeyi babyumve kugira ngo bamwakire aba ari ikibazo, umuryango ahitaba ko atari umwana bigicibwa, bigatuma yiheba cyane, ndetse abenshi bakagambira no kuba bagira nabi bakuramo izo nda. Ariko yagize igihe cyo kuganirizwa agatirizwa mu buzima akumva ko ari umwana izo ngorane zavaho. Icyo nabwira ababyeyi rero, ibyabaye baba byabaye, kumubwira nabi ibyo byatuma iyo nda isubiraho, ahubwo bagakwiye kumwakira bakamuganiriza bakamwereka ko ibyo yakoze atari byiza, nyuma yo kubyara akafata ubuzima busanzwe, ukira mu ishuri agasubira mu ishuri, ndetse n'ufite ubundi yakora akabikora, kuko bamutereranye cyane mu muryango, niyo bahiramo abana bo kwireba abandi akajugunywa ku muhanda bo babyaye, bigatuma biba umuzigo kuri leta.
Kayonza mu Rwanda igitekerezo nko kuba bihanganisha cyangwa se nko gukangurira ababyeyi, hari igihe burya ikibazo abakobwa baza kugira ubwo ni nk'igitekerezo, hari igihe bagira ikibazo cyo kuba batwita rimwe na rimwe bakariyukana abasokeza. Aha ngaha rwose mu karere ka Kayonza basigaze mu Rwanda birezi cyane, iyo nibyo nifuza bakuba nababwira, twari tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane tukabirwaye.
Umwana aratwita bakamuta ku gasozi
akamwirukana rwose, nyamara abasore nka bamwe na bamwe kandi baba batwabigize n'uruhare twigaramiye, kandi dumwe mu basore ariko bamwomba nabirwanya ndimo babirwanya kuko barisengana cyane. Noneho baragira abasore baza kugira ati umuhozi mubyeyi atuka muri uru rugo, ndumva iyo batereranwe bagira n'ihungabana mu mutwe.
Ndagushimiye cyane kuba
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ako gacero k'ikiganiro ubundi ni muri isanga. Mushobora rero kuyisanga igihe icyo ari cyo cyose ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cya muri isanga. Aha rero niho amakuru yacu n'ibiganiro byo muri iyi saha twabateguriye bihumurije. Mbashimiye cyane ko muri bamudatenguha kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Maze rero mugire umugoroba mwiza, umugoroba w'amahoro, murakarama, mbifurije ibihe byiza.